achama harka fune dawwattota fi dajjefatota sagale america akamultan sagale na america sagantan afano romo radio ni af televizini dan magana washington dc ra kanisini fi debasu kopli arna ya harna utata adolesa abur barakuma lama bidami lama kalakosa ethiopia timmo wata bajji digdami torba barakuma lama fi afur qabate diate jira kanisin kesum mesu on bafkadu murudati kopli leke nya harba ke satti sporti dabalate gabasale dimma daddarati tiye fatan kamna odu tu dursa odu arba mo kan tuntu jalan ne gamadati garsit kan
attam jirtu kabajam tota da wattota dagge fatota kenya odun wita taharraf jen kuno buyota darban kudanni faddan cite ka ture balalin tayara kan gargar sagara makale tigesu amma jal qabamun saib samira kunis sambata watabajji digdemishan barakuma lamaf kudafur egale jedamera wajjetonni gargar sadalanama radio sagale america akkebsani tojin kun jal qabamu samir kanesun wajjetotni gargar sa makale ragara finfinetti imalu jal qabani rujedan magala makale kesa kajiru balbala wajira jar mayanya ta dunya ratti tokumma motum mota ta jajila gargar sa de bisu kan tayaran gagge fami jal qabu saibsun waraqamat tansejira addibil summa umata tigray balali gargar sa kan tayaro ni de debsan dirre tayara makale akkan quban ni tasise jechudan tajajil communication ni motum ma ethiopia ibse ture wajira hariro ala kan tigray gamasan balalin kun kana dancete dirren tayara hojisa gaggesu boba adabu santa uipse motuman ethiopia hala gutuman jechun dandesisun boba antigray akansen orkusan rakko umame dajechusa mulugeta asbah makale ragabase jira partin badadina rakko ethiopia kaaba kesa marin furuf murtesusa qalbi garin kan ilalan tawdu bihiman addablisuma ummata tigray yo kanti plf geta choraddaib sanijru torbandar be walgai kore giddu galafi koren ojira wachiftun parti badadina dimakan ratti rede debiun walgai gagesusa torbandar be kanibsan minister haqa Dr. Gedeon Timotheos koren imakana funde fames yade ESN rakko Ethiopia kaaba furuf marin gaggefam gamta African kamije samuta uibsanijru marin karana gaggefam Ethiopia fakkan barbachisatau partin Kenya murtese jirajedan yalin karana ga himirkana utanan tutukajru facisuf tarkampin barbachisuf fudachuf murtir ragamus Dr. Gedeon Timotheos ibsani gamakanin rayan tisafi dabatoni nagenya ya lijal qaban jabesani akatti fufani murtin darbusas dubatani ru gazetessa tamazgenda salen wabi qarshi kuma dibato kon akagaddi famuf murtefamu abukaton sa bohenok aklilu ibsani juru wabi ngaddi famu kanas kan manni murti federala ramaddi lidajur kawae farashoror ke summa fi dimma hera motumma ilalutu calma sagale murtese garu yeroon falmin gagge famajiru kanat tamazgan biya kambane fi immigration ni fajaji kenna musa manni murti beksejira tamasgan dimmasakan manahidan ala taun wordohu fakajru sibsamer gazetessa tamasgan ratti himati akadiyate sadiyo taw kunis icciti loltota namane yemmamne fiokan ummata fibse ode fanno soba fi namatti bitacha ufacase fi gocha dibu fi gudda kan intane gocha qopesu rawate jedametu tamasgan barru fiti jedamuf director olana ture izaman kongresa sase jal qaban professor branu nagga ho gana particha kasumas obbo yohannis mokonnin itana ho gana gochu filate jira kar imam toni lamen torbanne ni dulana filatta gagge saiga turani boda filanno kale sagagge fametu kana murtese jada mera itana ho gana particha katuran obbo andu alam arrage obbo aptamu kitaba uwalin kadorgoman yoto professor branu injifatamani jiru dilbata darbe magala gal mamotum ma sudan kartun ke satti namonni kumanta malla kaman dandi ratti boudan hirira kamisa darbe ni oranni bi yetti bulchajur ajje chana mota sagale rat gagge sirratti murti age saniro koren doktoro ta sudan kam mormi gagge famerra mi dada qabe hordof namoota miidhaman keessaa tokko daa'ima ta'uu ibseera. Konkolaataan sibiila uffatan mormitoota irratti gaazii mimmaan dhukaasaa kan turan yoo ta'u, kunis warra dhagaatti darbataa turan irratti ture. Hiriirtonnis gaachana mukarraa hojjetaniin ofirraa ittisaa turan. Mormitoonni barri bulchiinsa jeneraalota akka xumuraa argatu gaafachaa jiru.
أردت من أجل استعادة الانتقال الديمقراطي لإنهاء الانقلاب العسكري وبقول
أن كان الناس جروفي شئهم سجر بولتشينسا سيفيلي تدي بسوفي فنقول شموتم ما ورانات ومرسيسوف أكسمس الجنو كينيا رت شئك أمنو إبسوفي أكا الجنة كينيا تي أنغو ليك أدون مريغا جيسوفي أرارا بوسو تونتاني وراني دي مقبا gara mooraa waraana isaaniitti deebi'anii mootummaa sibiilii deebisuu feenaa jetteetti. Boodarra hiriirtonni kun gara hospitaala Aljaawdaa lafa mormitoonni miidhaman itti yaalamaa jiran dhaquudhaan ala taa'aa turan. Ameerikaaf biyyoonni biroo hookkara Sudaan keessatti uumame balaaleffataniiru. Kunis erga fonqolcha waraanaa onkoloolessa 25 gaggeeffame booda 77 jechuun haala dandeessisuun mormiin ka gaggeeffamaa jiru yoo ta'u, kunis cehumsa biyyattiin gara demokiraasiitti taasiftu ka dadhabaa ta'e sana kuffise. Aangoonni waraana Sudaan humna lubbuu galaafatuun gidduu seenuudhaan ergasii daa'imman 18 dabalatee namoota 113 ajjeesaniiru. Magaalaa galma mootummaa Liibiyaa Tiripoolii fi magaalota biroo hedduu keessatti mormitoonni dilbata kaleessaa hiriiruudhaan daandii cufanii gommaa konkolaataa ibiddaan gubaniiru. Biyya boba'aan badhaate kana keessatti jeeqamsaa fi qoqqooddaa uumame booda dinagdee Liibiyaa waggootaaf waan hammaataa jiruuf hiriirtonni paarlaamaan diigame filannoo haaraan akka gaggeeffamuuf gaafachuudhaan ji'ootaaf daandiirra turan. Liibiyaa keessatti gatiin boba'aaf nyaataa dabalaa ka jiru yoo ta'u biyyattii keessatti humna ibsaa deddeebi'ee cituun mudataa tureera. Mormin sanbata darbee kun isa jimaata darbee kan hordofe yoo ta'u yeroo sanatti mormitoonni galgala dirqiidhaan gara paarlaamaa Liibiyaa bahaa Tobruk jirutti seenuudhaan gamoo fuula duratti ibidda qabsiisan. Bulchiinsi Liibiyaa keessatti dorgomaa jiran kan Tobruk bahaa fi Tiripoolii keessatti maaddeeffate filannoo biyyoolessaa gaggeessuuf caasaa heera biyyattii jiru irratti addaan qoodaman. Tokkummaan mootummoota filannoo haaraa bu'uura heera mootummaa ta'uu danda'u irratti mariin kamisa darbe Jeneevaa keessatti gaggeeffame ega fashalee booda mormiin 7 darbe kun gaggeeffamaa jira. Hoogganoonni Afrikaa gama dhihaa Akiraa Gaanaa keessatti wal ga'an qoqqobbii dinagdee fi maallaqaa maalii irra ka'anii turan dilbata kaleessaa kaasanii jiru. Tarkaanfiin hoogganoonni hawaasa dinagdee biyyoota Afrikaa dhihaa yookaan ECOWAS erga humnootii waraanaa maalii ji'oota 24 keessatti gara demokiraasiitti ce'uuf yaada dhiyeessanii seera filannoo haaraa maxxansanii booda uggura kanarraa kaasan. Maaliin qoqqobbii cimaa ECOWAS jala seenuun erga waraanni biyyattii bulchaa jiru filannoo demokiraatawaa gaggeessuuf kanaan dura karoora bahe hordofuu waan dideef ture. Qoqqobbii kanaan maaliin liqaa irra jiru kan doolaara miliyoonaan lakkaa'amu akka hin kaffalle taasiseera. Walga'ee Akiraa Gaanaa keessatti gaggeeffameen Burkinaa Faasoo irrattis qoqqobbiin kaa'ame kaafamee jira. Kunis erga hoogganoonni irree waraanaa ka biyyatti ji'oota 24 keessatti sirna heera mootummaa deebisuuf waadaa galanii booda. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed fuula tiwiitarii isaanii irratti akka ibsanitti qaamni isaan shanee jedhanii waamani haleellaa waraanni mootummaa irraan ga'aa jiruun yemmuu baqatu qeellan wallaggaa keessatti namoota irratti haleellaa raawwatee miidheera jedha. Gabaasaan keenya Naakoor Malkaa dhimma kana irratti odeeffannoo argate immoo akka jedhutti balaan kun kan qaqqabe qeellan wallaggaa keessatti bakka ganda 21 jedhamu keessatti miidhaan kun ga'uusaa ibseera. Odeeffannoo kana irratti hidhattoota muummeen ministeeraa maqaadhaan kan irra debi argachu hindandeenye kanwa walqabate ode fanno kan kulkulle fanne kopi kenya itti anuratti yokangu yaborirratti diesu yalla e gaurdofto ta kenya ammo gara kopi kenya itti anutti cena gabasali kenya tanutti cena wajinin tura Nanno Oromia godina wallaggalita ana gimbi kesatti ajjecha jumla rawata mirra namoni hafani tokotoko gargarsi gahan nufi kenama hinjiru jedu godina sanatti mo walle godmo wallaggalita kesatti mo warri dimagargarsa rajidanu qamoli motumma jechuda gargarsa dabalata kenna jirra galewani qonna afganna kanafi taanusi isani fi gutur afi yala jiraj daniru nakor malkatu gabasa ganadies kopese itani diata
nanu rumya gudnawul legalita ana gimbi gendatole keisetti mutuman ribtelul totan ajjechan jumla namota afana maradubatan ibasadif soddomi saddeet irratti rawwatame rajad airgave semboda namotni halilla sanrafen gargar sigate nuftas foman jurujechun kometen obbo asaffa kuru akajadaman dubachudan halajuru akastifsu halina genya amagari tarkamfin hangew nafdatame tokunjuru male amma robatun rakisajra manni gubachun rakanke namatruba anga kudani fatane manatoku keisajra chajra nuti osomotu mannuf taise kambarbanu garanannu kenya takanu devisu matike sanamni ammifun ume asjirachun bayinutul fata jechun kanisan dubbatan hajjecha kana karawote shanid ajechun angotni motu maymetanis gurmurri pelultota ofisani warana bilisumma oromu jechu dawamen kana lella kana rawote humnota nage egumsa motu mati jechun komataniru gamabrati maqasani namin dubbanni kambran robaganna kana ojul qabatera katajrachu sani dubbatani gargarsi konkulata dan fiame isambraga qabu dubbatani jiru
taqorsa amsul wordual gem yoredaw
ጭቁርሳ ባ ከጀደሙት ቀመዲን ኑፍከነ ሜጅራ ገሩ ዋነከ ሸራፋ ኑፍላተምኒ ኡፈትኒ ቆራጋቴ ኑፍን ኡፍኔ ዋንቲን ያተብልቼ ሰንልንጅሩ አርጆቲ ገሩ ገርጋርሲ ከቀቡሳ ደገንጅራ ጀቹላን ዱበተን ነሞተውጂ ቆና በርባደኒፊስ ሞቱማን ገልቴወን ቆና አከይሳኒፍ ዴሱዳ ፍዋዳይሳኒሴን ገባስቱ ሰገሌ አሜሪካ አስቴር ምዝጋናውቲ መንጅሩ ኢትጋፍተምቱን ቡሳ ጎኑፋ ጎድነውን ለገሊጣ ድንጻነተ ለማየው ሐሌላ ሰነቦደ ሞቱማን አገደንዳም የሚደምቶ ተደገሩ ዳፍተታ ፊታ ሳጅራጀቹን ገርጋርሰታ ሲፎማጀረ ጀደን አከስቲፍ ሰኒጅሩ
ዱራ ቆማቹን ሳኒ ክሪድ መጀነይ ፍሎነቹ ለማሊፍ ወንቲን ጌሲኒ ሱኒ ደኮሰነ ማጅንጋ ሆልብረ ቀብዴላልቱ ያንቂዳ ቀበጀዴ ካሲረ ጋሃሚቲ ጀደረኒዩ ሰሩረ ኮሰነ ፍሩ ፍሞ ቃሙሌነ ዳዳጌ ሰኒ ዋንጅረኒ አመረ ኮንሱኒ ኩራባንቴ ፍበዳረ ኮንገቦቹ ፍሬ ረቹ ለረኮቺ ጅሩሰ አከሞቱማቲሞ ጉያ ካሌሳ ወለገ ባህራ ምናን ካነርገን ነውቀቀበ ማይቀመዲ ኩንታላ ኩማቶኮ ኢበሰዲ ፈርተሚ ቶርባ ነያተ ደብለታ ካንዳይመኒ ሲኤስቢ ኩንታላ ኢበለማ ፊ ድደሚ ለማ ቀቀበ ጅራይቹ ወድነረ ደርበዩ ሞቱማና ኖራ የገሽቶቲ ወላኖን ኦፈኒ ጀረደ ደርብሽኒ ጅሮቹ ለቶሌ
አድ ነጻነት ለሞትኒ ሚደመን ኩማቶርባ ኢበጃታን ገንደቶሌ ከይሰታ ካርገመን ዱበቹዳን ወልዳን ፈኖዲ ማጎድንቻ ገርጋርሰ ታስ ጀደነ ከስቲፍሱ
wani kayin kalimi a dunya isan ga kabi sai ka sunan danda ke fakenya fakka wani aka ufata qorra kuma tokko fi kuda sadde tingejira da ku kuntale shantama csb okani nya ta dabalata kan daimani kuntale dibba tokko kuda sadde solari ibba furish sagal wontota kan kana fakkata ni qoda mana samuna plastic sheeti wani ka dukana kana ee qaqqabsi sheetu jirajechuudha qaymasqaleen waan hedduudhaanitu birage
aleella kana dura boqolloon faceeraa kan jedhan aadde natsaannet mootummaan gargaarsa miidhamtootaaf taasisa jedhan akkasitti dubbatu
isaan walqabate egaa tokko naannoo sanatti midhaanni qotamu baay'inaan boqolloodha yeroo boqolloo qotan immoo darbeera jechuudha qotaniiru qonni isaanii qotameera garuu qonna isaanii sanatti deebi'anii akkaataa isaaniitti hojii isaaniitti deebi'an irratti hojjenna yoommoo wanti isaan qotan jiraate immoo xaa'oodhaan sanyii filatamaadhaan deeggaruuf qophiidhaa jechuudha godin adda bahee ragaan isaanii adda bahee dhufe buusaa gonofaa dameen godina wallaggattidha lixaa deeggarsa kennuudhaaf qophiirra jirraa jechuudha kunuraa koon qabu
namoota baqatanii godina wallaggabaa magaalaa arjoo keessatti argamaniif gargaarsi gama mootummaatiin taasifamaa jira kan jedhan Aadde Natsaannat akka isaan gara qe'ee isaaniitti deebisaniifis koreen dhaabbatee hojjetaa jira jedhan. Namootni haleellaa kanaan ajjeefaman 338 ta'uu itti gaafatamtuun waajjira pireesii muummicha ministeraa Billaneesiyyuu gaazexeessitootaaf haa ibsan malee waldaan Amaaraa Ameerikaa keessatti argamu ammoo lakkoofsa namoota du'anii 503 jechuun isaa gabaafamee jira. Aadde Bilisummaa Oromoo ABO fi Koongirasiin Federaalistii Oromoo KFO'n ajjeechaa jumlaa raawwatame kana ilaalchisee qaamni walabatee qorannoo taasisu jechuun waamicha dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. Jaarmayaa mootummoota gamtoomanitti Komishiniin Olaanaa Mirgoota Namummaa ajjeechaa jumlaa godina Wallaggaa Lixaa keessatti raawwateen namootni lakkoofsi isaanii hin beekamne riphxe loltootaan ukkaamsamanii fudhatamaniiru jechuun mootummaan Itoophiyaa haleellaa kana ilaalchisuudhaan qorannoo saffisaa bilisa ta'ee fi bal'ina qabu akka geggeessuuf gaafatee jira. Kanumaan walqabatee qorattootni jaarmeechaa ajjeechaa jumlaa sabarratti xiyyeeffate aanaa gimbii keessatti raawwatame ilaalchisee qorannoo geggeessuuf akka jiru beekamee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya torbanii ispoortiitti ceena. Qophii ispoortii irraa keessatti waa'ee gareewwan yookaan kilaboota Oromiyaa Premier Leagii Itoophiyaa keessatti taphachaa turanii fi barana garee liigii biyyoolessaatti gadi bu'an ilaallate waan qophaa'e qabna. Galmoo Daawwitiitu harkaa qaba. Federeeshiniin Ispoortii Itoophiyaa kan kaaba Ameerikaa qophii ispoortii fi aadaa waggaa waggaadhaanii qopheessu marsaa 39ffaa dilbata kaleessaa jalqabee jira. Odeeffannoo gabaabaa qabna kanarrattis itti aanee dhiyaata.
Dorgommiin Premier Leagii Itoophiyaa bara 2014 torbee darbe kana xumuramee jira. Kanaanis gareen Qiddus Giyoorgis qabxii 65 galmeessisuun chaampiyoonaa yoo ta'u, gareen Faasil Kanamaa 2ffaa akkasumas Bunni Sidaamaa 3ffaa ta'uun dorgommii kana obbaasanii jiran. Dorgommii kanarratti kan hirmaataa turan kilaboota Oromiyaa 3 keessa jechuun bulchiinsa magaalaa Sabbataa fi Jimma Abbaa Jifaar qabxii dhabuudhaan gara liigii biyyaalessaatti yoo bu'an, isaan waliin kan Premier Leagii keessa ture gareen bulchiinsa magaalaa Adaamaa qofti garuu Premier Leagii bara dhufuuf darbeeti jira. Illaamu Dajanee gaazexeessaa dhimma ispoortii Premier Leagii Itoophiyaa hordofaa turedha.
Kilaboota Oromiyaa keessatti Sabbataa fi Jimmaan ariitamaniiru. Kanasi Adaamaadha. Adaamaanuu akkan ta'anitti hafe.
Yusuf Alii kilabii Jimma Abbaa Jifaaritti leenjisaa yeroo ta'uudhaan hojjetaa jira. Jimma Abbaa Jifaar jalqabumaa kaasee Premier Leagii keessaa gad bu'uu ooluudhaaf taphataa ture jechuun dubbata. Kanaafis rakkoowwan jiran yoo kaa'u.
Waannanyaa'u markaas abzaanyaa'uun beetu kamajammariyaa kaadarajaajar ka. ልጆች ካፈራርም አሰልጣኝ ካፈራርም ምናምን ተጫዋች ሁለት ዓመት አይፈርምም። ወዲያው አምስቱም ልጆች አንዳንድ ዓመት የሚፈርሙ ጊዜ የሚመጣውም አሰልጣኝ አንድ ዓመት የሚፈርመው ነገር ሁሌ ቀጣይነት አይኖረውም። ሁሌ በአመት በአመት አዲስ ቲም ነው የሚሰራው። አዲስ ቲም የሚሰራው አንዱ እሱ ክፍተት ነው።
ሁለተኛ ጀልቀበ ኢጃርስ ገሬ ከናራ ይውቃቴ ተበቶትኒ ፍሌንጅስቶትኒ የሮድ ኤራዳ ክለቢ ከነወሊኒን ቱረን ገነተ ከውካለ ማፍ ከመለቴሰን ሱነሞረኮድ ወጋ ወጋቲ ገሬ ሃራው ጀቹፍ ድርቀምነ inni biroo immoo rakkoo kaffaltii miindaati. Sun yoo taphattoota irraa turu taphattoonni haarawaa akka hin mallatteessine dhorka. Kanaaf waliigalaan ijoolleen taphattootaa leenjistootni kilaba kanarra turuu dhabuun kaffaltiin yeroon kennamuu dhabuun waggaa waggaadhaan gareen haarawaa ta'uun rakkoo hanqina uumaa turaniidha.
Leenjisaa Yusuf rakkoo erre kana aangawoota kilabicha bulchaniif dhiyeessine barana keessumaa gama kaffaltiitiin xiqqoo fooyya akka ture garuu haga isaan wal harkaa fuudhanitti hanqinni uumame kanaaf nu gahee jedha. Laamuu Dajanee garuu rakkoon kilaboota kana keessa jiru kanarra bal'aadha jechuun dubbata.
Gama teeknika kubbaa miilaattis olaallee baankinni wal fakkaataan ni jira. Haa ta'u asii garuu immoo kilabni akka Sabbataa fi Jimmaa fuulduree isaanii ilaalanii taphattoota isaanii gurmaa'essanii dakaakkaasanii piroojektiis qabatanii kan dhufu qaban kan irraa eegamu. Haa ta'u asii garuu Piriimeer Liigii keessa guseenan akka kootti dogoggoreete kan hin fudhu taphattoota. Ciccimoo kan turanii fi Piriimeer Liigii Itoophiyaa keessatti muuxannoo qaban kilaboota kan akka Qiddus Giyoorgis, Bunni Itoophiyaa keessatti muuxannoo qaban garuu umriin isaanii sokkinaan kilaboonni kanneen kan ofirraa gaggeessan walitti qaban mallatteeffatan. Giddu galaan umriin taphattoota 29 fi sanaa olidha kilaboota kanneen keessa kan jiru. Kana jechuun maali? Daqiiqaa 90 guutuu dadhabbii tokko malee fiiganii taphatanii honnatanii injifachuudhaaf hanqina guddaatu jira jechaadha.
Firoomsaa Laggasee itti gaafatamaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaati. Qabxii barana kilabiiwwan Oromiyaa galmeessisaniif kan kumatamu kilaboolee fi bulchiinsawwan magaalaatii jedha.
ni takasi fudhanne turre keessattuu qabxiin walitti aansee gaafa gadi bu'u yookiin immoo gaafa kilabiin injifatamu leenjisaan kun akka jijjiiramu qabu leenjisoota fooyyerootti akka jijjiiramu haa ta'u baak peeymentiin yookiin insentiiv kan jedhamu gidduuba waan hin kaffalamneef taphattoonni kun ofirraa ka'anii quuqabaan dorgomuu irratti hanqinni tureera. Isa kanammoo amansiisee hojii hojjechuu kan qabu akka manaa jiraatti akka leenjisaatti jira waan ta'eef isaan kun gahee isaanii waan hin baaneef tarkaanfii fudhatamaa ture. Leenjistoonni akkuma waliigalteetiin qabxii sadii walitti aansee yookiin mo'ame of eeggannoon afaan jiraa kan barreeffamaa jiraa dhuma irratti gaggeessuun jira. Inni guddaan isa kana miti. Inni guddaan rakkoo baajataaf yeroo baay'ee kan ka'u rakkoo baajataatiif immoo kilaboonni keenya manaa jira mataa isaanii qabu garuu maarkeetingii mataa isaanii irra qaxarsanii kallattiin kaa'amus kana raawwachuu hin dandeenye.
Sun akka jijjiiramuuf maal gootan itti gaafataman qabdanuu sin akka naannootti?
Horiin abuudhaan gara magaalaatti gadi bu'amee jechuudha. Namoota gaggeeffamuu qabanii fi taphattoota quuqamaa hin qabne akkuma gara kana gaggeessuun danda'amu jechuudha. Bulchiinsi magaalaa waan raawwachuu qabu akka raawwataniif godhame jechuudha. Dhumarratti baajata hin qabnu kanumarraan kan ka'e marina gaggeeffamu sarasaa naannootti malee waan hin jirre waan gosti hin qabnu kilaboonni kun haga diigamu hin barbaadu haga jennetti illee gahanii jechuudha.
Obbo Laggaseen kilaboonni taphattoota akka guddifatan bajeta mootummaa irraa bilisa akka ba'anii fi madda galii mataa isaanii akka uummataniifis qajeelfamni qophaa'us raawwiinsaa garuu rakkisaa ta'ee qabxii kilaboota Oromiyaa gad buuseera jedhu.
Lagixaafu bara kana guddatee jira liigii olaanaa irraati. Kilabii Oromoo fi Oromiyaa bakka bu'uu akka ta'u hojii bal'aan hojjetamaa jira. Magaalaatti hundaa'ee taphattoota naannoo irraa bahan akkasumas illee tuqama naannoo qaban calaalamaa jiru jechuudha. Adaamaan illee kanarraa baratee bara dhufu kilabii shaampiyoonaa ta'uu danda'u akka hundeessuu qabuuf inni kun hojii hojjetamaa jira. Inni guddaan kilaboonni sadarkaa liigii olaanaatti dorgoman gara kana gara 13 fi isaan keessaa illee kilaboonni sadii ol guddatanii hirmaannaa Pirimiyar Liigii keenya gara kilaboota saniitti ol guddisuun hin danda'ama kan jedhuuf hojii ammumaan jalqabnu jira.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Adaamarraa.
Qophiin ispoortii fi aadaa Federeeshinii Ispoortii Itoophiyaa kan kaaba Ameerikaa marsaa 39ffaan dilbata kaleessaa istaadiyoomii Yuunivarsiitii Meeriilaandii keessatti jalqabameera. Sirna kanarratti wal dorgommii kubbaa miilaatiin kan hirmaatanii fi kutaalee Yuunaayitid Isteetsii fi Kaanaadaa irraa dhufanii gareewwan 31 argamaniiru. Kutaalee Yuunaayitid Isteets adda addaa irraa maatiiwwan dhufan hedduun istaadiyoomii Yuunivarsiitii Meeriilaanditti argamuudhaanii sirna jalqaba qophichaatii fi hoowwina kennaniiru. Sirnicha eebbaan kan bananii abbootiin fi bakka bu'oonni amantaa kiristaanaatii fi musliimaa Itoophiyaa keessatti akka nagaan dhufu kadhatanii biyya keessatti nageenya mirkaneessuudhaa fi qophicha irratti kan argaman hunduu ga'ee isaanii akka taphatan waamicha dabarsaniiru. Qophii kanarratti keessummaawwan kabajaa affeeraman keessaa yeroo ammaa leenjisaa garee kubbaa miilaa Itoophiyaa kan ta'an Ubatuu Abaate Itoophiyaa irraa, taphataa garee biyyaalessaa Itoophiyaa duraanii Kibroom Tewoldemadiin Norweey irraa, akkasumas gaazexeessaan VOA duraanii Addisuu Abbabe argamaniiru. Guyyaa jalqabaa taphaawwan kubbaa miilaa taasifamaniin Fiiniksii fi Saandiyeegoon taphatanii Fiiniksii 2-1 yemmuu moo'u San Fransiiskoonii fi Toroontoon 2-2 ba'anii jiru. Minisootaan Chikaagoo 2-0 moo'ee Niyoorkii fi Loos Aanjeles Daaluul 1-1 xumuraniiru. Taphaawwan biraatiin Siyaatil Baaroon Poortilaandiin 2-0, Saan Hoozeen DC Staarii 1-0, Seenti Mikaa'el Meeriilaandii 1-0 moo'anii jiru. Qophiin kun kan torbaniif itti fufu yemmuu ta'u tapha kubbaa miilaatiin alatti sirni bittaaf gurgurtaa, tajaajilli nyaataaf dhugaatii akkasumas agarsiisni muuziqaa ni taasifama.
Amma immoo qophii Ameerikaatii fi uummata isheetu itti fufaa isatti darbina. Ameerikaa keessatti guyyaa har'aa guyyaa walabummaatu kabajamee oolee lammiileen biyyattii ayyaana kana sirna adda addaatiin ayyaaneffataa yookaan kabajaa jiru. Akkaataa kabajjii ayyaana kana ilaalchisee gabaasa qindaa'ee tujubeen sargankaa Ameerikaatii fi uummata isheetii fi akka ittaanitti qopheessiteetti haa hordofnu wajjin.
Yuunaayitid Isteets guyyaa walabummaa ishee waggaa waggaan adoolessaa 4 kabajji. ከፕሬዝዳንት የአሜሪካ ለመታ ትራን ጆን አዳምስ ባረ 1977 ከሳድ ወራሳኒፍ ጣሊያ በረይሰኒን አሜሪካን ጉያ ወለ ቡማሼ ጣጤ ጣጤ ሶከሱ መስር ነውን አዳዳን አርጂ ሰተኮ ቀበይ ሀንገሰካኒት ኒያደቲ ጀቹን በክሰሳን ገሩ ጉያን ሳን ዋይሳ ዱበታ ትራን አዶሌ ሰላማ ባረ 1977 ትሬ ማሌ አዶሌ ሰአፍሩሚቲ አዶሌ ሰላም ጉያ ኮንግረሲን ኩታሌ ኮሎኔ ፈቶ ታጀለ ትራን ጀልቀባ ቁረሰዲ ብሪቴን ራ ወለ ቡማ አርገቹ ሰገሬት ከነ ትሬ ኮንግረሲች ለብሲ ወለ ቡማ ከነረጫላ ቶማስ ጀፈርሰን በረይሰን ሀንግ ጉያ ለማቦዳት ይፈት መለተስኔ ፖሊን ማየር ሀዩ ሴናዮታን ኪታብ ሜኪንግ ዘ ዲክላሬሽን ኦፍ ኢንዲፔንደንስ ለብሲ ወለ ቡማ ጀረም በረዲበ ቁደ ሰገሊ ሰገልተሚ ቶርበኬ ሰበረይሰን ጀልቀበ ጂአዶሌ ሰበረዲበ ቁደ ቶርባፍ ቶርባተሚ ቶርበት በረይፈመ በረይፈሜን እና ሰነትሚ ሴንሶኒ ኮንግረሴ ኩታሌ ኮሎኒ ጀለቱራኒ ኤርግ እንግሊዚራ ወለቦሙ ሳኒ ለብሰኒ ወጋቶኩ አከታይ ደገተን አዶሌስ ሰዲ እናገው ያደተን ጉያ ሰነትሞ አዶሌስ ለመከበጁፍ የሮን ሳድሩ ደርቤ ከናፍ ወለቡማ ብየቲ ጉያ ታኑት ጀጁን አዶሌስ አፉር ከበጁፍ ምርቴሰን ጋዜጣን ፔንሰልቬኒያ ኢቭኒንግ ፖስት ኦፍ ፊላደልፊያ ጀደም በረሰን ከሌሲ አዶሌስ አፉር ወለቡማ ዩናይትድ ስቴትስ ተውዳን መጋላ ከነከሰት አገርሲ ሰገመጩፍ አያናቲን ከበጀሜራ ጀጁን ገባሴ ሀልከኑ መሰለ መጣንሲ ጋዜጣ ሰና አገርሲስኒ ጣጤ ጣጤ ሱጉዳን ጅራቹፍ መጋለቲን ሞ በሬድንሼ ኢፌቱሬ ጀጁን ገባሴራ አዳን አያነ ወለቡማ ከበጁ በበለጩን ከን ኤገል እርገወራን በረዲብኩ ሰደቲፍ ቁላለም ብሪቴን ረትገገፈሜ ቦዳ ጆን አዳምስ ገሩ አመሌ አሜሪካኖኒ ቢልሱማ ሳኔ አዶሌ ሰላም ከበጁ ቀቡጀጣን ያመኑትራን አዳምስ አንገ ጉያዱ አንቦቆተነት ታቴዋን አዶሌስ አፍሪ ረትርማጁፍ ዋሚቸ ዲያቴፍ አከዲደንቱ ይማማቱሬ አዳምስ አዶሌስ አፍር በረዲቦ ቁደሰደቲፍ ዲግደሚ ጃዱ አንቦቆተን ጉያዱ መሰነት ቶማስ ጀፈርሰን ሌዱአን ነሞን ለማኒፍ ፕሬዝደንቶኒ ዱራኒ ኩን ለማን ምቾት አከሱመስ ሞርሚቱ ወሊቱራን ለማኑ ወጋሸን ተመፋ ለብሲል ወለቡማ ኢትመለታይት ዱአንቦቆተን በረዲቦ ቁደሰደቲፍ ቶርባ ተመት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ አዶሌስ አፉር ስርናን ጉያ ያና ወለቡማ አከተው ረጋሰሴ ለሚወን አሜሪካ ጉያ ወለቡማ ካን ጣጤ ጣጤሰኒ ስርናውን አዳዳን ከበጀኒ ኦሉ ፕሬዝደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ኢፍ ጊፍት ድሬን ጂል ባይደን ውጣታር አጀቹን አዶሌስ አፉር ማቲ ሚሴንሶ ተወራናፍ አፌራ ፎን ዋዲ ቆጴሰኒ ጅሩ ገረቦዳሞ አገርሲሳ ጣጤ ጣጤሱ ከጉያ ወለቡማ በካ ናሽናል ሞል ጀዱ ከሰት ዳውቱፍ ጅሩ አዶሌስ አፉር ጃለለ ቢያፍ ጎቱማ ኡንደ ጫላታውን ካላንደሪ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ገልማይ ጅራ አተው መሌ አቦቲን ቡርሲቶተ ቢየቲ ብሪቴንራ ወለቡማ ሳኒ አርገቹፍ ወጀቻይ ናቱራኒት ኩታሌ ኮሎኔ ፈተማን ከሰት ኡመተ ጉርአቻ ጋብሮምሱን በልናንራ ወተማቱሬ ዋን ኮሎኔ ፈቶኒ ኦፊሳኒፍ በርባደን ለብስች ከያተሳ ከሰት ኦፍኬሳ ቀባቱስ ገርቦኒ ሳኒ አከሱመ ምርገ ቀቡጀረኒ ዋኒ ለመነ ፈካታ ከያተ ለብስቻ ከሳ ጓዋን ኩኒስ ኡፍማነ ከሙላተን ኩኒስ ነሞኒ ሁንድ ወልቂጠ ከኡመመን ኡማ ሳኒቲን ምርጎቶ ሙርታውን ታኒ አከበዳፈመን ኢሳን ከነ ከሳ ጅሬኝ ብሊሱማፍ ከመቹ አከቀባተን ጀኔ ፉዳና ከጀዱቱ ከሳ ተርገማ አሜሪካን ኤርጋሲ ያስገሩ ሃለ ወሊን ስምኒ ሰናን ረከቻ ጅርቲ ቆጲን አሜሪካፍ ኡማታሼ ከነራ ከኑማ ቶርበን ቆጲ ብራን ሃንጋውልት ዴብኑት ነጋቲ
አዬ ወድርቱ ተከኛ ሰገሊና አሜሪካ ሰገንታን አፋን ኦሮሞ ቆፒ አርአፍ ቀቡ ካኑማኒ ራወታ ቆፒ ኬኛ ረቲያ ደቀብደን ቪኦኤ አፋን ኦሮሞ.com ጀዳኑ ኤርጋ ካራ ፌስቡክ ትዊተር ዳፍ ኢንስታግራም ኬኛ ኒኑ አርጉ ደንዴሱ ጉላላን ቆፒ ኬኛ ነሞ ዳንዲ ቆፒ ኬኛ ካናካራ ሚዲያ ሐዋሳቲን ከነሲንጋ አጅርቱ ትግስት ገሜ ፕሮዲውሰሪን ኬኛ ንጉሱ ታምሬ ጉላላን ቪዲዮ ለቴራ አመንቴ ቆጲ ኦጌሲቶኒ ቴክኒካ ስቱዲዮ ሸንተሚ ሰደፋ ከንስንቴ ሱሜሳ ቱሬ አንበፍቃዱ ሞረዳ ዋን ወጅኒን ቱርታን የፊ ኢሰንግላቴ ፈቻ ቆጲ ኬኛ ቦሪቲኒ አማ ወልት ዴቪኑቲ በከጅርተኑቲ ፈያታ ነጋቲ ቡላ